Sanibona kusihlwa kuyinhlanhla ukuba lapha kulobu busuku nokuma kulendawo mina kulokhu kuza ngiza ngehla ngomgwaqo kale ngingekho ngikhululeka ngilinde enkosini futhi ngiza ngehla ngomgwaqo ngivule umfundisi womsakazo umfowethu Smith umfowethu oyikhaladi ngabe nonke nimzwile kulokhu kusana noma ubani wenu na ehla le ngikholwa ukuthi iOhio omunye bengitshela ngaye eShumayela futhi wathi boko umvule kanjalo kwenzekile nje ngamthola kulokhu kuza futhi ubeshe impela ngokuthi isono sasanda kanjani ezweni namhlanje futhi ube futhi ngithe ukuvula ngaqhubeka kancanyana isiteshi ubusuka kulokho futhi ngehlela ezansi futhi ngeza okunye isikhathi engehlele ngaso lapha bese ngithi angilungele ukubona uma bekungeleithi kakhulu ukuba ngize ebandleni kulokhu kusa ngenkathi ngingena ngakho sinenhlanhla kakhulu impela ukuba lapha kulobu busuku nokukhonza enkonzweni yenkosi futhi ngikhuluma nomfowethu Neville nomlayezo ngolunye usuku kulelinelikazi elincane udede wethu osanda kusuka nje kithi lokho bekusiyazi sonke ukuthi bekungubani ngudede wethu Weaver futhi ngicabanga ngendoda lapha ibhabhathizwa kulobu busuku yena ngambhabhathiza kuleli chibi ngenkathi ngibadingeka bamlethe lapha ngesihlalo esinamasondo wayefe nomdlavuza futhi nje wayenalobo busuku ukuba aphila udokotela base bevele bemdedelile wayezofa ngokuso kulandelayo futhi ngaye ekhaya lakhe futhi ngazama ukukhuluma naye ngokuphilisa ngokomkhulunkulu futhi wayelokhu nje ephindaphinda angifanele ukuthi uze phansi kophahla lwami wathi angifanele ukuba umfundisi abe sendlini yami wathi yisoni kodwa wathi mnumzane angifuni ukufa kanje futhi ngakho uGrace Weaver enhla lapha wangehlisela lapho ngivele nje ngangena ngikhathele ngivele emhlanganeni futhi lapho ngenkathi ngimkhulekela futhi ngimfundela umbhalo futhi wasindiswa kwelake kwakunzima ukuba aphakamise isandla sakhe kodwa wayefuna ukuxolana nawo wonke umuntu yena nje into ethize yenzeka kuye futhi ngenkathi besaxhawulana ngabona umbono wakhe eyehokwaneni lezikukhu ebuya ngathi kulungile kuzolunga manje futhi lokho yiminyaka eyishumi nesishiyagalombili edlule futhi kade engukugxuma ngaphambili kwalowo mdlavuza sonke isikhathi uma ifile akazange afe ngamdlavuza ubenokuhlaselwa inhliziyo futhi kwambulala babe naye phansi kweoksijini ufe ngokuhlaselwa inhliziyo futhi khona-ke bengicabanga nje ekuseni ngenkathi abantu bephuma futhi babecula wayesefika uJesu yilokho impela okwenzeka wafika futhi wasindisa ukuphila kwakhe okwaleyo minyaka eyishumi nesishiyagalombili futhi bengicabanga kwakufanelene kanjani lowo wesifazane mhlawumbe wayengazi ukuthi wayekwenza kanjalo manje-ke futhi angahle kuba wayekwenza kodwa nje ukuthi kwakufanelene kanjani ukuba naleyo ngxenye lapho wayesefika uJesu manje kutho ukuba ngaphambili kancanyanyana ngiyethemba ukuhlalela kwami okukhulu imihlangano ngithola kwethuka ngempela kulokhu kuza bengithe kusondeka kakhulu ngenyukele ukuyokhuleka futhi ngisekhaya emuva lapha umndeni nje bangithathile ngabasa eArizona futhi ngakho abantwanyana bangena esikoleni futhi sengibuyile lapha nje ukuba nohlobo lokuphumula ngihambe ngiyozingela nomfowethu Wood nesigejane sabazalane lapha ukuba siphume sizingela kwaleli viki elizayo siya ezansi phakathi eKentucky futhi bengikade ngiphakathi kwenzekile nje ngifike ngosuku unkosikazi Weaver afe ngalo futhi nje kulungile ukuthi ngibe lapha futhi ngisize umfowethu Neville kulowo mncwabo futhi angezami ukusho kuningi kakhulu ngakho niyazi ngakubantu bekhononda ngoba owesilisa nowesifazane lokhu ekhononda njalo njalo bengihlala njalo ngicabanga nkulunkulu ngisuse kukho niyabo lokho kwenza buthakathaka ukukholwa ngaso sonke isikhathi niyazi wena nje uma ngiyazi lapho beqala ukuba badala ngamunye wethu sizathola into ethize yenzeka nento ethize yenzeka futhi ngiyazi lezo zinto ezincane zizolokhu ziqongelelana lokho ngokuthi lapho uba mdala zifanele nje kodwa ngicabanga ukuthi ukukodwa kwezinto embi kakhulukhulu ngokuthi usathane athweze umqele uthize empilweni yomuntu othize owesisa omdala uxhukulile noma isifazane omdala niyabo ngithemba ukuthi angifiki kuleyo ndawo ngithemba ukuthi ngingakuthwala imithwalo yami futhi ngifike endawaneni ukuya lapho ngifuna impilo yami ithweze umqhele ngenkazimulo kaNkulunkulu ukubekezela kwakhe ububele ukuthula bomnene nokugcwaliswa ngomoya ongcwele futhi ngiyayodwa yezinto zami enkulu ehlala ingimaza empilweni yami bekuyisimo sokuthi ukuthi uma ngithola ukukhathala kakhulu khona ke ngikhandleka ngempela ngithola uhlobo lokuza sengathi akukho umuntu okukhathalelayo uyazi futhi nonke ni unakho nawe futhi kuyenzeka nje ngibe nokweqiswa kwakho ngempela uyazi futhi kuba kubi ngempela ngesinye isikhathi futhi kulukhulu kuba ngikungukushaqeka futhi kwenziwa yiloko futhi ngifika endawaneni ke ukuthi izikhathi eziningi ikakhulukazi ngemini ngakhulu yemibono nebo kuyangithola nje ngibuka umuntu ngiyacabanga lona ngumbono qhabo akusiko yebo akusiwona niyabo futhi nje aniqondi ukuthi nanilini elihambisana nalokho ngakho manje ke uyamangala bese ke uthola ucabanga awu manje ke uchezuka ngasohlangothini lwakho bese uthi awu manje ngenzeni na ngilapha ngineminyaka engamashumi amahlala kudala futhi angikayenzeli lutho inkozi futhi sengingigugile futhi yini Oh hey. Kodwa ke uthola nje isasivamise ukubiza ngokuthi umuntu makhanda. Abanye benu bazalana abathi ababe intanga yami baya kukhumbula lokho abavame ukubiza ngokuba nomuntu makhanda. Ubabo wayevame ukukhuluma ngakho futhi ngangemangala ukuthi wayichaza ukuthini futhi impela sengiyazi manje ukuthi wayichaza ukuthini. Ngakho manje ke uthola ukuzizwa ngaleyo ndlela kungekho nokukodwa kwakho kuyiqiniso. Nguwe nje uyakwazi uyabo uyakwazi nguwe nje owenza lokho. Ngakho bengizama ukuzithulisa mina oqobo kancanyana manje futhi ngilungele ukuphusha kukhulu engithemba ukuthi kuza mazingi bese kuthi ke nge ngifanele ngiye eNew York khona amaduze futhi ngihlanganene enhlalo lapho umkhankaso bese kuthi ke ngiyezantsi eShreve Report bese ke ngibuyele ePhoenix bese kuthi ke ngize ngizungeze eNtshonalanga umngcele kweli ngizemiye weUnited States futhi manje ke benza amalungiselelo aphesheke ezilandwe manje ukuba aqale ngokukhulu ushashe singakwenza emva kokuqala kwenyaka mhlawumbe ngoMarch uApril into efana naleyo lapho oqala khona eStockholm noma eOslo bese ngijikeleza umhlaba uma singakwenza ngalolu hambo lulandelayo futhi manje ngisekhaya ngithi kuphumula kancanyanyana ngithi ukuthola ukuzibuyisa mina uqobo nokuthi ngithi kubuyisa amandla futhi uma inkosi ithanda ngizobuya ngesonto elizayo ngivele ezantsi eKentucky futhi uma kulungile kuthokozise enkosini nomfoti neveli kungamkhathazi awu ngizovele ngizame nje ukuba nenkonzo ngesonto elizayo uma inkosi ithanda futhi uma ithanda nje njengoba umfoti neveli enjalo ngizoba lapha yebo unumzane injengoba nje uma ithanda ngakho njengomfoti neveli ngithemba ukuthi iyathanda manje niyabo khona ke ngiyazi ngizoshesha uma inkosi ithanda ngizoba ngosehambile kini sikhashana impela futhi ngiimileze emincane nje njengoba ngicoshe into encane ethize enhlizweni yami manje ke ngizwa ukuthi angifune ukuzwakalisa kini niyabo futhi singahlanganyela ngakuyo manje nginokumbala impela kwakho okuhlanu noma okuyisithupha okufika kimi nje ngezinsuku ezimbale ezedlule futhi ngihambile izinsuku ezithi azibe mbili lapha ngizingela izingwetshetshe phandle lapha futhi ngingena emahlathini bese ngizithathela ipensela nephepha niyabo manje sekuthi akube isikhathi okuba kuhle ngazo futhi libalele ngizimelele ngesihlahla ndawo uma ngingayo kuyolala ngiqala ukukhuleka bese ke mina inkosi izonginika into ethiza ngiqala ukubhala phansi amalotshi amancane akho niyabo niyazi ukuthi ngiqola ukuthini uma uthola ukuba wedwa bese ke manje ke ngingena lapha ngikubhalele konke ephepheni lokubhalela bese kuthi ke uma ngibizwa ngikijimela phandle bese ngithatha kokubhalela kwami bese ngiyokubuka bese ngibona ukuthi yini engingayiqala niyabo yilokho kwenzeke njengamanje ngakho manje ngifuna uma inkosi ithanda ukukhuluma nje ngizama ukwenza nginqamulele emikhulu imileze emide niyabo lapho okuthatha khona amahora nenkosi kisizile ngeke ngisenze umfishane impela wawo ethi ubusuku obedlule lapho cishe imizuzu engamashumi amathathu futhi omunye umuntu ufika ngapha wathi bengingacabanga ukuthi bekuwe kodwa kwenzile ngakho imizuzu engamashumi amathathu kusuka cishe emahoreni amabili nohafu noma amathathu ngiyazi ngakho mhlawumbe ngingasheshisa kulobu busuku futhi ngithole kuzejwayeza okuncane ngingani ibambezele isikhathi eside kakhulu unkulunkulu anibusise akwenendaba ukuthi ngike ngiye kuphi ayisoze yaba khona indawo enjengaleli ithabenekele lapha yikhaya ikhaya elihle futhi ngisekuzwelaneni nomndeni wakuweaver nalo mfowethu ekhalanto yigugu oshonile ngakhuleka naye isikhashanyana engakahambi nesimile esihle futhi usekhaya nonkulunkulu manje futhi sekuphelile konke futhi uzofanele uhambe noma kanjani futhi sonke siyakwazi lokho ngakho si kwangathi inkosi ingaphumuza imiphefumulo yabo ngokuthula futhi ngolunye usuku sibheke ukujoyina ezizweni ngaleya lapho kungekho khona kugula usizi noma ukufa kuze kube yileyo nkathi asenze nje konke singakwenza la ivangeli ngikhuluma ngokuphakama komoya bengikhululeka mayelana nakho kulokhu ukuza ubuye ukwenzani ukuba ubungenakho ukuphakama komoya na kucabange nje ukuphakama komoya kuyingxenye yokuphila lokho kuthe ukungikhuthaza ngenkathi ngicabanga lokho ukuba ubungenakho ukuphakama komoya buyofana nonodoli wezindlwangu bungeke ube nemizwa bekungebe lutho obungasebenzela kukho njengendoda lomfazi mhlawumbe uma efuna ukwenza okuthize futhi bazama ukusebenza ndawonye ngikukhulukaza baKristu nomunye ufuna futhi manje ke uma nihlangana ukuba ni uthola ukuthi wenzeni uthola niyabo ukuphakama komoya ngempela kunisondeza kakhulu ndawonye nomunye kutshela ukuthi awu wathi cabanga nje ngokosikazi osemncane oye phansi kwenqaba yokuphakama komoya ngenkathi wonge muthi kangako noma indoda yaya phansi kokunye ukuphakama komoya ngenkathi wonge muthi kangako manje ke uma konke sekuthethelelwe buka ukuthi uzwe kanjani ngayo hey uvele nje uyabo ufanele ube nokuphakama komoya lokho kuphela futhi icabangani nje ngemizwa ukuba ke ubungenamuzwa kungekho zinhlungu noma lutho na ukuba ke bekungekho buhlungu nhlobo na ubungeke ube namizwa nhlobo niyabo futhi uma ubungenamuzwa khona ke umunye wemizwa wakho ubuye obungasekho niyabo ngakho niyabo yonke into nje ikahle noma kanjani ngakho uNkulunkulu sipho umuza nje ukuba sikumele yileyo nto uma sisuma nje sina lo muza futhi ngime lapho bese ngithi siyazi ukuthi uma lokhu kufa sekuphelile ukukhulu ngapheshe sibheke ukuya kukho futhi manje siyakhumbula ukuthi zonke lezi zinto lokho ngokuphakama komoya lokho abanye abantu uzama kwethula ubuKristu ukuthi ukhululekile ukukhathazekeni uqhabo awunjalo ukhululekile ukuphakamela komoya oqhabo wenezele ukuphakama komoya uma uba ngumKristu ngoba wawuthi ukuba ngokapakayo uhambayo uhamba ngenhlanhla yokujabula noma ngabe kwakuyini phandle lapho ungakhathaleli ukuthi wenzani kodwa uma usube ngumKristu wangempela njalo ngomzuzwana yamangala ngabe ngiyachithokozisa yini inkosi yami na uma bengingezwa ukuvela kuyo kubukeka kuphakameni komoya kubukeka kugadeni yilokho kwenza ube yilokho oyikho ngakho empeleni ukuphakama komoya kuyisibusizo kuyindlela nje okubuka ngayo kuyindlela nje okubuka ngayo niyabo uma nje ubuka elinye icala kune akunandaba ukuthi noma yini uyisika ibe ucezo olincane kanjani usaloku namacala amabili kuyo uyabo ngakho ufuna ukubona amacala amabili ngakho ukuphakama komoya ngicabanga hey kuyini lokhu ukuphakama komoya na ukuba ngangikade ngizale ngingenakho lokhu ukuphakama komoya awu ukuba bengingenakho lokhu ukuphakama komoya bengingebe yilokho engiyiko bengingeke ngaba ngumKristu mhlambe kwaba yilokhu ukuphakama komoya okwangiqhubela kuJesu Kristu niyabo ngakho kube yinto eyisibusiso kimi ngakho manje ke njengo Paul washo kwaba sengathi wayenokuphakama komoya noma enye into ethize wayebuzana nenkosi ukuba ikususe kuye kathathu nenkosi yathi Sawulu wami Paul umusa wami wenele wathi manje ke ngiyokhazimulisa ebuthakathakeni bami manje ke uma ngibuthakathaka nginamandla niyabo inqobo nje uma kusentandweni kaNkulunkulu kulungile manje ngabuzana nayo ngesinye isikhathi ngenkathi kwakuvame kungihlupa kabi kabi kwangesabisa futhi yangitshela cishe eminyakeni eyisishiyagalombili noma eyishumi edlule yathi akuzophinde kukwesabise futhi akugaze kukwenze qhabo umnumzane ungakhathazeki ngakho ngiyakuza nje kodwa ngiyazi kukhona kodwa ngivele ngiqhubeke nje ngoba akusange sabisi ngibonga kakhulu ngalokho manje yengathi ithi akusayibabiko kufana nje ukuthi ngeke usesatshiswa ngakho kuyintando yayo ukuthi kuyenzeka ngakho ngiyakusingatha nje bese ngithi ngiyakubonga Nkosi ngizohamba ngaleyo ndlela manje asikhulumise amakhanda ethu nje umzuzuzwana senzele senzele umkhuleko ngabe sikhona yini sicela isikhethekile somkhuleko na ngibona amaduka ebekwe lapha phakamisa isandla zakho Nkosi busisa ngamunye wabantwana bakho Baba wethu wasezulwini njengoba manje sisondela kwesakhe esikhulu isihlalo sobukhosi somusa sobukhosi ngoba sicela ukuba size siza phezu kokuyala kuka Jesu Kristu futhi siza nayo yonke iminako yethu futhi siphonsa phezu kwakhe ngoba uyasinakekela lokho kuyinduduze enkulu kangaka pho ukwazi ukuthi uyasinakekela uNkulunkulu omkhulu wasezulwini umdali uyasinakekela ukudaliweyo kwakhe sijabula kakhulu ngalokho Nkosi induduze nje phe okuyiyo ngalezi zikhathi esiphila kuzo lapho khona kubonakalisa ukwazi ukudonsa induduze kokungelutho kodwa izwi lakho leyo induduze yethu isithembiso sakho futhi esithembisweni sakho wathi asenze izicelo zethu zaziwe futhi uma niyakucela noma yini egameni lami ngiyolwenza Nazo zonke lezi zithembiso ezinkulu celani futhi niyakwemukela nithi kule ntaba ngqukuleka futhi ningangabazi futhi yonqukuleka zonke lezi zithembiso futhi singadonsa kulezo lokho nje sicelayo izale ziphakamile badinga ukuthize Nkosi wena uyasazi isidingo sabo baphe sona baba ngicela umkhuleko wami nowabo phambi kwakho isandla sami siphakeme nezabo Lapha kubekwe phezu kwaleli desk lapha akaduke bekwe lapha ukuthi abantu bakanjani benokukholwa ukukholwa okubuqhawe Nkosi kubonakala nje ukuthi into ethize ngibusise ngayo ukuba ngikwazi ukukholela abantu abagulayo noma phi noma yikuphi noma phi lapho ngiyakhona kuyinto emayelana nokukhulekela abagulayo Nkulunkulu siza manje ngikhuleka ngobuqotho ukuthi uzopha izicelo zalamaduka elibekwe lapha kubantu ocelilo ziyawu sakho masibe phezu kwawo Nkosi siyaqonda ukuthi uDade wethu Hicks unowesifazale lapha ondize esuka lewa ngena ivela ndawo ukuba azokhulekelwa enomdlavuzo futhi ubefuna ukwazi ukuthi ubengamletha yini ukuba eze ngapha ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuba usindise impilo yalowo muntu siphe khona Njalo umncane uMike elele ngale ayigula futhi ehlanza inemfive enkulu uvele nje wasuka eminyango Nkosi ngikholwa ukuthi sibe nomkhuleko wokukholwa lapho ukuthi usunqamulile futhi ngiyathokoza kuwe ngizwa imfive isuka kumfana ngaphambi kokuba ngisuke ekameleni manje Nkosi futhi ngiyakubonga ngazo zonke lezi zinto manje kulunkatha lwami ukuba ngikhulume ngezwi lakho siphe izwi lakho Nkosi izwi lakho liqiniso Ngisise imphefumulo yethu futhi usiphe umusa esiwudingayo ukuze sikwazi ukudonsa izithembisweni zikaNkulunkulu kulobu busuku ezizwini ukuba usondle lonke leli viki siphe khona. Busise umelusi wethu lo mphefumulo weqhawe umkakhe abantwana bakhe abadikona abaphatheli nawo wonke umuntu ongenayo noma uphumayo kulendlu siphe khona baba egameni likaJesu Kristu sicela lezi zibusiso amen. Manje ngifuna ukufunda izindawana ezimbili zemibhalo yenkosi ngifuna ukufunda ukuqala encwadini yamahubo ihubo amashumi ashiyagalombili nesithupha bese kuthi ke ngifuna ukufunda kuMathewu ongcwele isahluko seshumi nesithupha elokuqala kuya kwelesithathu futhi ngifuna ukufunda ingcenye yaleli hubo hayi konke kwalo kodwa ezantsi cishe kuya evesini leshumi nanye okwedlule kancane kuhafu walo futhi ngifuna ukumemezela lokhu uma ngibiza indikimba ngaphambi kokuba ngishumele ngayo isikhathi sokuhlangana nesibonakaliso isibonakaliso sesikhathi sokuhlangana lokho kuzwakala kuthe ukuxaka ukuhlangana nebo isikhathi sokuhlangana kuyiloko manje nesibonakaliso salezo zikhathi sokuhlangana ehubweni umkhuleko kaDavide ihubo amashumi ayishiyagalombili nesithupha beka indlebe yakho oh Nkosi ungilalele ngokuba ngilusizi nohluphekayo lento loze mphefumulo wami ngokuba ngingoqotho oh wena Nkulunkulu wami sindise inceku yakho ekwethembayo yiba nomusa kimi onkosi ngokuba ngikhala kuwe insuku zonke thokozisa mphefumulo wenceku yakho ngokuba kuwena onkosi ngiphakamisela umphefumulo wami ngokuba wena nkosi umuhle futhi ungothethelelayo futhi unomusa omkhulu kubo bonke abakhala kuwe Beka indlebe o Nkosi ekukhulekeni kwami ulalele izwi lokunxusa kwami ngosuku losizi lwami ngokubiza ngokuba uza kungiphendula Oh lokho akukuhle na uza kungiphendula Phakathi kwaNkulunkulu akakho njengawe o Nkosi akukho imisebenzi enjengomsebenzi wakho Zonke izizwe ozenzileyo ziyakufika futhi zikhuleke phambi kwakho. Oh Nkosi, wena ziyakudumisa igama lakho. Ngokuba umkhulu wena, uyenze izimangaliso, uNkulunkulu wena wedwa. Lalani manje, ngifundise indlela yakho, oh Nkosi. Ngiyakuhamba eqinisweni lakho yenza inhliziyo yami ibenye yesabe igama lakho ubunye nebo yenza inhliziyo yami ibenye yesaba igama lakho ngikhuluma manje ngokuhlangana nezibonakaliso sesikhathi manje esahlukweni seshumi lesithupha sika Mateyu ongcwele abafarisi nabasadusi beza bemlinga yena becela kuye ukuba babonise isibonakaliso sivela ezulwini futhi waphendula wayesethi kubo kusihlwa nithi ngilobalisile lokhu izulu liphejile kuthi kusasa liza kuba phansi namuhla liza kuphendula ngokuba liphejile futhi ligugubele Oh nina bazenzisi kanti ukuma kwezulu niyakwazi ukukuchaza kepha izibonakaliso zesikhathi aniziqondi na Kosa inezele izimbusiso zayo ezinomuzi ekufundweni kwalelizwi
Now we're talking of this uniting time the sign of the uniting time
Manje sikhuluma ngalokho ukuhlangana isikhathi sokuhlangana isibonakaliso sesikhathi sokuhlangana niyabo uJesu wayelapha kulokho kufunda kombhalo kokugcina wayesola befundisi basisontweni ngokungakwazi ukuhlukanisa isikhathi noma isibonakaliso sesikhathi Manje lokho njalo kade kuyiloko kuyinto enkulu kubantu niyabo ukwazi kwahlukanisa isibonakaliso sesikhathi ophila kuzo ngoba uNkulunkulu ukubhala ngokucacile kakhulu ukuze kungabibikho umuntu ongaphunyuka kukho Manje ngokujelekile ngibuyele emuva futhi ngicoshe kwabanye befundisi ezike izinqeni zenkozi esikhathini seBhayibheli njengesibonakaliso sesikhathini sika Noah isibonakaliso sesikhathini sika Daniel nokunye nokunye izibonakaliso ezedlukele kodwa ngifuna ukwedlula lokho kulobu busuku ukonga isikhathi ukukwazi kodwa bekuhlala njalo kuyindlela kaNkulunkulu kubanika isibonakaliso sokwemvelo sesikhathi ukuze wonke umuntu ezokwazi nje ukuthi kusikhathi sini Nelaba abafarisi babefanele basazi isikhathi sabo babefanele bazi ukuthi kwakuyisikhathi sini wathi kwenye indawo kuba beningazi mina beniya kulaza usuku lwami niyabo kukakhulu into enkulu ukuthi siyaqonda niyabo ngaphandle kokuqonda Yoko babehlala bekhombisa kukho kuba prophet ngakho bathi futhi wayene kuqonda ngemibono evela enkosini nezwi lenkosi leza kuba prophet basendulo niyabo babenokuqonda ngezwi lenkosi ngaba prophet futhi khona ke aba prophet banikeza sibonakalizwe njenge indoda iyodwa yalala ngohlangothi lwa isikhathi eside kakhulu yaseke iphenduka futhi yalala ngolunye ihlangothi indoda iyodwa yadingeka ihundule izingubo zayo zokugqoka futhi oh kunezinto eziningi abazenza ukukhombisa sibonakalizwe ababephila kuso Futhi manje siyazi ukuthi uNkulunkulu owenza amazwi nomhlaba futhi wendlala kanjalo umsebenzi wakhe ukuthi uyochasisa isikhathi sakho ngesibonakaliso. Lo uNkulunkulu ofanayo uyaphila namhlanje. Ngakho sifanele into ethize njengoba sibona isikhathi esiphila kuzo kufanele kube nento ethize ukuthi omunye umuntu akayinaki ndawo yabo ngoba uNkulunkulu angeke neze azidedele lezi zinto zenzeke ngaphandle kokusinika isibonakaliso esiqinisekisile ukuthi lapho ukuthi siyoqonda manje nansi into namhlanje ukuthi abafundisi basemasontweni asikufuni ngokuyikho kufana njengoba kwakunjalo ngaleyo nkathi babengacabanga ukuthi kwakuyisikhathi babecabanga ukuthi babephila ngokuthula okuhle ngaleyo nkathi futhi ngakho babengabheke emesiya noJesu ushilo ukuthi ukufika kwakhe kuyoba njengaselebusuku ngenkathi abantu bengakunakile ukufika kwakhe kodwa kwakukhona ezinye izintombi ezayo kuyo mhlangabeza ingxenye yazo zazingene zinamafutha esibanini sazo futhi yayilungele zazibhekisisa lezo sibonakaliso futhi lezi ngikhuluma ngazo kulobu busuku niyabo kulabo ababheke isibonakaliso manje isibonakaliso sokufika kwakhe lezi boneliso zinikezwa yinkosi sinikezwa kuphela kwabakholwayo abangakholwayo abasiboni nhlobo bahamba ngqobo edlule phezu kwazo futhi abasiboni futhi manje njengoba impela nje kungukuthi ingelosi kaNkulunkulu ibingama kulobu busuku nje bengeqiniso njengoba nginibuka futhi bengingayibuka noma beningayibuka futhi ngingayiboni noma bengingayibuka futhi ningayiboni manje niyazi lokho kungokombhalo lokho yiqiniso impela babone niyazi uPawulu wawa phansi kodwa ba akukho namunye wabo wayengabona lokho kukhanya lokho kukhanya kwakulapho ngqonge nkathi uJohane ema lapho phambi kwezinhlungu futhi izinkulungwane ebhande osebeni lapho zabefundisi basesontweni nezazi yamadoda amakhulu futhi uJohane washo yena uqobo wafakaza ngokubona umoya kaNkulunkulu ehle njengejuba futhi wehlela phezu kwakhe nephimbo lithi lo uyindodana yami ethandekayo ngithokozile ukuhlala kuwe futhi akukho umuntu wambona kebe uJohane yabo kwakungokwakhe nje Nike naqaphela ukuthi kwakwenza kanjani isiboneliso sezazi na zabuka kwakukhona zazingumeBheru zazingesibo ngempela osekangezi basendiya zazingamaHeBheru ngoba zazisenhla lapho kulelozo zifunda izifundo zezinkanyezi ukuba ziqede imfundo yazo futhi ngenkathi zazibuke ngaseJerusalema futhi zazi ukuthi zabona lezo zinkanyezi ezintathu ngayinye endlela yazo yazo yokuzala kaHemu uShemu noJafete kuyisizwe ezivela kuso ngayike futhi zazibone lezo zinkanyezi endleleni yazo yokuzalwa leso kwakuyisibonakaliso kuzo ukuthi lapho lezo zinkanyezi zazisemgqeni uMesiya wayesemhlabeni oh hey akumangalisi zafika uphi lona uphi lowo zelwe inkosi yamaJuda na siyibonile inkanyezi yakhe empumalanga futhi size ukuzo okukhuleka kuye uphi lowo na Zazazi ukuthi lowo Mesiya ongumntwanyana wayelele ndawo ngoba uNkulunkulu wazinike isibonakaliso sesikhathi ukuthi uNkulunkulu nomuntu babehlangana ndawonye ukuhlangana kunjengenkathi uNkulunkulu ezihlanganise yena ukuqoba emzimbeni womuntu umthetho ukuhlangana okukhulu kunako konke kwake kwenziwa kwakungenkathi uNkulunkulu ehlanganiswe nomuntu futhi washiya ithafa lakhe elikhulu lokuba nguNkulunkulu futhi welula ithende lakhe futhi wafaka ubuntu futhi uba ngomunye wabo uye kubahlenga ubunye lokho yini na lokho kwaletha ukuthula phakathi kukaNkulunkulu nomuntu kuze kube phakade sibonga kakhulu Futhi izibonakaliso asithunyelwanga manje cabangani nje wonke umuntu nabo bonke osenkanyezi abantu ngalezo zinsuku amawashi abo amakhulu kwakuyizinkanyezi kwakukhona umlindo owayehamba enyukela esicongweni sombhoshongo futhi wayefika lapho phezulu futhi abhekisise futhi ubonile ngenkathi izinkanyezi ezithize yayisemilazeni ethize yezinkanyezi lapho zedlula wayazi ukuthi kwase kuyisikhathi sini Kumbulala empaleni sikanisini mlindi na futhi umlindi uyabuya futhi wamtshela ukuthi kwakungalibi ihora yabo babegcina isikhathi ngezinkanyezi manje akucacile yini ukuthi lezi zinkanyezi zasemgqeni impela kuba amadola amatshathu futhi akukho omunye wayibonana yabo kusemgqeni nje impela manje ngaba semgqeni kakhulu nombhalo yabo ngenkathi lezo zinkanyezi ziba sebunyeni zazihlanganisa zona uqobo ndawonya kulomlazo wezinkanyezi amadola amatshathu nawo futhi ayihlangene ngesikhathi esifanayo Manje ngaba semqeni kakhulu nombhalo yabo ngenkathi lezo zikayezi ziba sebunyeni zazihlanganisa zona uqobo ndawonye kulomlazo ezikayezi amadoda amathathu nawo futhi ayihlangene ngesikhathi sifanayo futhi ubahlangana kakhulu noNkulunkulu ezwini lake zize lezi zinto zibe ngezangempela futhi ungazibona futhi wazi ukuthi ziyiqiniso yabo isibonakaliso sasikhathi. Ungahle ubuke ngqo phezu kwakho uthi ha umpedo kodwa kuwe akusiyo umpedo kuwe uhlangene nezwe futhi nali khona ke kungukukhanya okuqobo 40 page ngenkathi ubone lesi sibonakaliso sihlangana nekholo futhi lo ngikhuluma kuye kuloku yikholo ngokuba ongakholayo akakuboni neze. Futhi kusakunje obukuyoba yikho kuba ubuse emhlabeni namhlanje kwabaningi abafundisi bethu basesontweni namhlanje abengezifunde lesi sibonakaliso izibonakaliso esizifunda nsuku zonke labethabanakele futhi sibona izinto nabanye bayazifunda futhi bebona isandla sinobodongeni futhi noko abaningi bazishaya indiva nje futhi abasiboni ngisho nhlobo asilutho kuba nhlobo abasiqapheli manje qaphelani ukuthi kulesi ukuthi wakhomba ezibonakalisweni zikazwelonke manje ngenkathi bembuza ngalesi babefuna izibonakaliso futhi wabanika izibonakaliso ezenzeka futhi babefuna ukwazi ukuthi kwakuzoba nini kuphela kwezwe sasizoba yini sibonakalise ekupheleni futhi wabakhombisa izindawo eziningi embhalweni ngezibonakaliso zikazwelonke ngesibonakaliso sasezulwini emazulwini ngesibonakaliso sasemhlabeni wabanika izibonakaliso isibonakaliso izibonakaliso njalo njalo nje isibonakaliso. Futhi ngenkathi abatshela lapho endaweni eyodwa ngesibonakaliso sikazwelonke wathi nxa nibona izizwe niyabo ziqala kubuthana ngaseJerusalema niyabo khona gezi yazi ukuthi isikhathi senkathazo yabo sasiseseduze nxa nibona iJerusalema liyaqiwe yimpi. Manje ngaphambi kokuba bakwazi ukwenza lokhu uNkulunkulu izwe ladingeka lihlangane uTitus lenduna enkulu yamaRoma wadingeka hlanganise izimpi zakhe ndawonye futhi afike azungeze emva kokuba lamaJuda ayesenqabe isibonakaliso esinikezwe nguNkulunkulu sesikhathi kuwo leso yisikhathi uTitus ahlanganisa ngazo izimpi zakhe ndawonye futhi ufika ukuzothatha umuzi. Kuqala kwafanele kuba khona ukuhlangana kwabantu bakaNkulunkulu ababizwa kanjalo bamelane nezwi likaNkulunkulu ngaphambi kokuba isizwe sikwazi ukuzihlanganisa simelane nabantu bakaNkulunkulu niyabo ubunye ukuhlangana lihlangana ndawonye. Ngikholwa ukuthi siphile esikhathini esikhulu sokuhlangana ngehlisa lamalambo abovu neziboniso ezibanibanikayo nayonke into zabesifazane ukuthi benza kanjani abesilisa ukuthi benza kanjani amabandla ukuthi enza kanjani. Ngikhombisa kuleli qembu elincane ngayo yonke inhliziyo yami ukuthi ngiyakholwa ukuthi sishaya umugqa emqeni wezwi likaNkulunkulu leli hora elikhulu lesiprofeti ngaphambi nje kokufika kwenkosi uJesu sihlangana ndawonye futhi sima ngomumo. Manje niyabo ngaphambi kokuba uThithu sehlanganise izizwe zeimpi zakhe ndawonye uIsrayeli wazihlanganisa ndawonye base beziboba ndawonye ukuthi babengeze kumkholo uJesu ukuthi unguMesiya. Bamenqaba futhi bamxoshe futhi bambethela kwasekuthi kenge ngenkathi benqaba insindiso eyayithunyelwe kubo bazihlanganisa ndawonye kuba bakwenze. Manje kubambe emqondweni lokho bezihlanganisa ndawonye kuba benqaba umlazo ehora badingeka bakwenze lokho kwasekuthi kenge ngenkathi benza lokho khona ke isibonakaliso sikazwelonke siyangena. Izizwe ziqala ukuzihlanganisa ndawonye uThithu wangenisa lempi enkulu yamaRoma namaGreki futhi wahaka izindonga zaseJerusalema wavalela labo bantu phakathi labo manje futhi babulawa indlala. Bada iqala esihlahleni uJoseph Faso somlando omkhulu uyasitshela futhi bada utshani okuse emhlabathini babilisa ngisho abantwana bomunye nomunye futhi bayamudla niyabo sengathi babengabantu abahlanyayo kwase kuthi ke ngenkathi engigcineni uThithusi wayehlezi emuva phezu kwamaquma ukuzungeza iJerusalema lapho nalabo bantu phakathi lapho babecabanga ukuthi babenze intando kaNkulunkulu ngenkathi bebona lezi zimbi zimasha zingena benqaba ukuzwa leyo nkosi enkulu inkosi uJesu ibatshela lokho kwakungekho namunye walawo maKristu obanjwa phakathi labo ngokuba basibone isibonakaliso base besuka niyabo bathi makuthi labo phezu kwendlu angedli noma lowo esensimini abuyele buva angathathi ibhantshi lakhe kodwa abalekele eJudiya futhi khulekelani ukuthi kubaleka kweni kungabi sesikhathini sasebusika noma ngeSabatha ngoba ngesikhathi sasebusika amagquma ayobegcwele igwa futhi ngosuku lesabatha umnyango iminyango wawuvalwa isango futhi babeyobanjwa kuleso simo yabo sifuna ukungena kulokho masinge impela mayelana ne ukuthi uNkulunkulu uzenza kanjani lezo zinto uma inkosi ithanda aphelani manje bakhulekela ukuthi kuyobanga ukuthi kungabi ngaleyo ndlela uJesu wabatshela ukuba bakhulekela lokho futhi abazange babambe noyedwa wabo phakathi lapho babengaseko ngoba babuke sibonakalizo futhi babengaseko yiloko kuphela kwakukukho wow abefanele kanjani amabandla namhlanje ukubona isibonakaliso sesikhathi esiphila kuzo balekani ngamakhulu amandla ningawenza niye eCalvary nenze lokuphila hayi ebandla elithize kodwa kuJesu Kristu ihlanganise wena naye futhi hayi neke inhlangano noma esinye izivumo khona sebandla hlangana noKristu futhi uqiniseke ukuthi nguye ngeke nje wathatha noma yini ufanele kuba uqiniseke ukuthi nguye isikhathi esinje phoso obunye manje sithola ukuthi benqaba uMesiya baseke bezihlanganisa ndawonye base bezidebela inhlangano basebenza isiphakamiso phakathi kwabo ukuthi uma noma yibaphi abantu abemukela uJesu njengoprofethi ukuthi babeyoxoshwa ebandleni niyamkhumbula umfana impumputho wayehlezi namehla aphuputhekile na nabafuni bathi ubani owona na nguye noma uyise unini na futhi uJesu wathi kulolu daba akekho kodwa ukuze imisebenzi kaNkulunkulu yenziwa yaziwa futhi khumbulani bathi uyise nonini na babengena kusho bathi bayazi ukuthi lena indodana yethu kodwa asazi ukuthi iphiliswe kanjani ngoba abajuda ayethe noma yimuphi umuntu omvumile ukuthi ungumprofethi ukuthi babe yokuxoshwa ebandleni kodwa niyabo imisebenzi kaNkulunkulu wawungukuthi lo mfana wayengesuye walelo qembu futhi wathi manje kuyinto exakile kimi ukuthi yanazi ukuthi lo muntu uvelaphi kepha nokho uvula amehlo ami niyabo manje wakwazi ukukusha niyabo lo kwakuyimisebenzi kaNkulunkulu wayenziwe waphila futhi wasinda futhi wakwazi ukukusha ngoba wayengenazi ibobo eziboshelwe kuye ezivela nomaphi wayenguye imisebenzi owawenza ziwe kuye futhi impela wabona kwakhe kokuqala kwakhe empilweni yakhe manje amaJuda azihlanganisa ukuba amelane noJesu na nanokumelana nobuMesiya bakhe nomlayezo wobuMesiya bakhe sibona into efanayo manje yenzeke yini efanayo nje ubukhobanisi buyahlangana kubhubhise ibandla nendlela kuphela lokho kusemuva kokuba ibandla selizihlanganise nalo emkhandlwini wamabandla umkhandlu wamabandla omhlaba ukuphika lokubhubhisa umlayezo izwi balenqabile izwi amabandla lenqabile angele emukela ngoba limelele nesivumo kholo sawo samahlelo kunendaba ukuthi zingaki izinsika zomlilo ebezingalenga kwabethu phakathi kwabantu noma bangaki abantu abazingaki izinto ebeziyobikezelwa futhi zenzeke nazo zonke izibonakaliso ezinkulu ezethembisa ngosuku lokugcina babengekwenze ngakho ke bayazihlanganisa manje nomelusi wenu lapha nabaningi banganitshela ofundayo ukuthi banenhlangano yenkolo yonke yobuKristu yezwe ne kunomfundisi wamaluthela phezu kwayo Lokho uma kufika inhlakalele yenzeke kulokho okwakhelana lapha uma singahlangene nalowo mnyakazo omkhandlu wenkolo yonke yobuKristu khona ke ibandla lethu lingeke lisaba yibandla futhi bangalisebenzisela ukuba yindlu yokubeka izimpahla kunganjalo uma omunye wabafowethu engabona umunye umuntu efana noma elimala futhi azame ukumkhonza ngani noma yisiphi isibusiso sangokomphalo singadutshulwa ngenxa yakho kunjalo impela Singaketshwa iminyaka eyishumi ejele lenhlangano yamazwe ngokukhonzisa noma yini ngoba sisile lunga lalowo mnyakazo wenkolo yonke yobuKristu anina ubona uPawulu esilo na niyabo niyabo manje sibone lesi sikhathi sokuhlangana siza niyabo manje bekusisana futhi manje ke ibandla lizihlanganisela melana nomlayezo futhi manje ke uma lenza lokho izizwe zizihlanganise ebukhomanisini kubhubhise ibandla futhi khona ke impela nje obakwenza endaweni yokuqala niyabo buyaziphinda bubuyele emuva futhi ngo uIsrayeli wathi ngakawala umlayezo wokuqala futhi ngenkathi bewala umlayezo khona ke ezempi impilo kazelo ngoba yazihlanganisa ndawonye zezinye izizwe futhi ziyangena zase zibhubhise ibandla futhi namhlanje bawalile umlezo wenkosi uJesu futhi bawalile futhi manje isikhathi sesifikile lapho ubukhomanisi buhlanganise izo ndawonye limelane nebandla niyabo kuzofanele kube ngaleyo ndlela Manje kukhulu kusho lokho omukhulu kulo majuda kukholwa athi manje wozani bazalane siyabona ukuthi uNkulunkulu wethu wethu nathi futhi ngakho sizongena eThempelini futhi manje sizokhuleka futhi sidedele ukufana ucebile usibanibani nofana ucebile usibanibani ahole ngomkhuleko avale isango nothithi siwathathe izinqubo sakhe sokuma futhi wama khona labo cishe unyaka noma phezulu niyabo esekuqapheni ngo futhi wabalambisa ngo kwakungakabibikho namunye wabo wayephuma ngisho ngaphandle komuzi futhi bafa babulawa idlala futhi ngenkathi engena lapho futhi wadilizela phansi izindonga igazi laphuma laqhuma futhi lageleza ngemifula ezansi laphaya lapho abulala khona ngokuceka yonke into eyayiphakathi lapho Manje ingelosi yenkosi yakuprofeta lokho emva eTestamente lelidala futhi yasho ukuthi lokho kuyakwenzeka nalabo befundisi owayenga befundisi basisontweni owayefanele kumiswa kulokho nokutshela abantu lokho esikhundleni salokho ngenkathi uJesu ema phakathi kwabo babengamazi ngisho futhi bazama ukwenza olunye uhlobo lonyawo lokalokwaja senzela umkhulungwana sibone ukuthi kwenziwa kanjani kanjani sikhombisa sibonakalize niyabo futhi wathi ngani kwenze izinto eziningi kakhulu kepha noko abakwazanga ukukubona yabo wase kuthi ke ngenkathi bebenqaba njengowabo umlezo wangalolo suku benqaba umlezo wangalolo suku behluleka ukubona isibonakaliso sangalolo suku lesibonakaliso seze iziprofeta zeBhayibheli senziwa phambi kwabo futhi bathi asingene manje lawo ayengamadoda angcwele ayengamadoda awawungeke ubeke umuntu wakhe empilweni yawo ayengeke abe yilokhu bese kuthi ke bese kuthi ke abe ngumpriest umpriest wayebulawa wayekhala kamatshi azafe ngani noma yiyiphi into encane ngakho wayefanele aphile ehlanzekile impilo engcwele wayengena kukwenza ngoba wayekhala kamatshi ngani noma yini nje futhi manje babe ngamadoda amakhulu namadoda angcwele emehlweni abantu futhi nokho bangena basebethi manje sinonkulunkulu unkulunkulu obenathi yonke iminyaka sizongena ethempelini lakhe elingcwele lelo kwakuyithempeli elingcwele kankulunkulu kodwa niyabo wayekade aliwe ethempelini lakhe elingcwele niyabo sizokwenyukela endlini yenkosi manje nonke nina maHebheru niyazi ukuthi siluhlanga olukhethiweyo siyilo lapha nonkulunkulu ungunkulunkulu wethu unkulunkulu Abraham, kaIsaka noJakob unathi uzosigulula kulawo maFilisti angasokile phandle lapho njengoba kwakunjalo lawo maRoma namaGreki uzosigulula kulokho masiyongena endlini yenkosi lokho kuzwakala kahle kodwa babenzeni na uMarko Wendi wayephakathi lapho esesimbuweni sombazo waseGalile othobile futhi bamala ngenkathi uNkulunkulu wayemqinisekisile ngokuba isitshike sakhe sehora negatsha futhi bakwala Ngakho konke ukukhuleka bonke ubuqotho yonke imihlatshelo yabo ayishoko lutho uNkulunkulu babekwenzile noNkulunkulu udedela lempe enkulu ihlangane ukukubhubhisa Futhi siyabona namhlanje njengoba amabandla angamahlelo nokunye lokunye ala izwi likaNkulunkulu awafuni ukuba awatshele ngalezi zinto nesayensi ingakufakazisa ngezithombe nazo zonke ezinye izinto futhi noma kunjalo abafuni ukwenza lutho ngalo ngakho ubukhomanisi buyabumba ukuba bulibhubhise impela nje njengoba kwenza uThuthuzi neBhayibheli lathi bayokwenza impela manje niyabona lapho esiphila khona na isikhathi sokuhlangana uma sibone lezi zinto zihlangana oh ngani siyehluleka ukubona lezi zinto ningabuka phakathi lapha embhalweni futhi libone lapha kwethembisa khona lokho ayeyokwenza manje siyakubona kufezeka siyabona ebandleni athembisa ukukwenza siyakubona kufezeka sibone izizwe zihlangana ndawonye sibone izimfundiso zigqamileyo zihlangana ndawonye sibone amabandla ehlangana ndawonye Sibona izimfundiso ezigqamileyo zihlangana ndawonye sibona amabandla ehlangana ndawonye isikhathi sokuhlangana ihora lokuhlangana lowo ngumoya wonyaka sifanele sihlangane yonke into enikhuluma ngayo izofanele ihlanganiswe okwenhlangano ngisho nohulumeni angeke kwemukele Niyazi njengesakamuzi ngingeke njengesakamuzi sase States nokho ubunganginika ishake lamadola amahlanu futhi bengingelokothi ukufaka igama lami kule niyabo bengingekwenze niyabo isikhathi sokuhlangana konke kuzofanele kwedlule enyunyanyeni ethize yolunye uhlobo naleyo nyunyana yona impela into eletha uPaulosile niyabo isikhathi sokuhlangana futhi kusebenza kuqhubeka ngokuze kuyongena kulokho ningakubona ngamehlo ena sobala nje uma beningakubuka isikhathi sokuhlangana labo yonke into ihlangana khona ndawonye iJuda amaJuda ahlangana amelana noJesu njengowawo njengomesiya wawo ngakho ke siyabona ukuthi kwenzekani sibona into efanayo manje ubukhomanisi ubuhlangana kube bubhubhise ibandla emva kokuba ibandla selihlangene emkhondleni emabandla omhlaba futhi lizama ukubhubhisa umlayezo izwi likaNkulunkulu azama ukuliqeda into kuphela angayenza ngokuzidwebela umkhandlu ngenxa yokuthi yahlukene iqembu elincane lapha ama-Methodist nama-Baptist nama-Luthere nama-Presbyterian i-Church of Christ nokunye nokunye kanjalo angeze lutho ngoba leli liyomelana naleli leli limelana nelinye imfundiso yawe ingumehluko omkhulu nje njengoba empumalanga injalo kwintshonalanga Niyabo angekwenzi kodwa ake abanda wonye phansi kwenhloko enkulu eyodwa asenakho ngaleyo nkathi yingaleyo ndlela amakatolika esebunyeni kakhulu iRoman Catholic kusobala asebunyeni iningi ngesibali iRoman Catholic iGreek namanye amakatolika awamaningi angako njengeRoma eliCatholic manje ahlangana ndawonye futhi yingaleso sizathu emandawonye Akunandaba ukuthi kwenzekani lowo papa uyinhloko yayo yonke into yebo futhi akunandaba ukuthi noma yimupho omunye umuntu uthini ungongena kuphosisa ungumbambeli kaNkuluNkulu yiloko kuphela useduze kwaNkuluNkulu unamandla omthetho obhezi kwesihogo izulu nesihlanzo yebo ngakho akukonto engenziwa kulolu daba noma yini ayishoyo leyo ezifanele ihambe manje amaprotestane izenza wena inhloko kanjalo nje ukufanayo futhi iBhayibheli alisho yini ukuthi kwakukhona umfanekiso owenziwe esilweni na yini umfanekiso na yinto efana nayo yenziwe njengaso naso into efanayo kuyini na ngokuzihlanganisa ndawonye nalona ngumoya wonyaka uyahlangana ehlangana ndawonye manje ezama kubhubhisa umlayezo awubhubhisa kanjani na abengalibhubhisa kanjani izwi likaNkulunkulu na angalenza libe yize ngokuthatha amasiko njengoba yenza emuva lapho ekuqaleni futhi enza izwi likaNkulunkulu libe yize niyabo athi oh lokho yi ngempela empeleni niyabona lapho lona esifazana ngumphika inkolo ozama ngiyakholwa ukuthi ubala igama lakhe manje uma nje bengingalibiza ngizama ukucabanga ngabaningi kakhulu mina ngicabanga ngalona obuhle ezizwe kolukisuku ivisa sengathi ngabe sasinomuya njengalowo vukayo wayenguye wangena emabhareni futhi wabhidliza iwhisky futhi washinga phandle yamasayini nayonke into enjalo abavungi ngayo abanye sifazane mhlanje abanjalo futhi baphume lapha futhi bazidabulele phansi ezinye zelezi zithobe ezinqunu zalaba besifazane besizwe sakubo uqobo nezinto ezinjalo na lokho abasenakho manje kodwa lona wesifazane umphinkolo owathi lokho iBhayibheli liphambene nomthetho wombuso ukulifunda ezikoleni zomphakathi nezinto ezinjalo manje bona futhi iqaphelele yini futhi bazama ukusho manje nabatadisha abakhulu bombhalo bathi okuningi kwesiprofetho kwaprofeti ebhayibhelini kwakuyiphutha uqobo futhi akuzange kufezeke futhi nizwile ngalokho futhi nakufunda futhi bazama ukusho yonke into yebo bazama ukubhubhisa ukusebenza kwalelozwi uma kuphela bengabhubhisa futhi balibambise ngezivumokholo noma into ethize umuntu anayo okubonakala emehlweni abo kungcono kunezwi khona-ke balibhubhisa ngesuko labo futhi bazama kanjalo-ke ukubhubhisa izwi likankulunkulu kunjengezombusazi zamahlelo manje ibandla ngalinge linezombusazi ezalo uqobo i-church of christ inezalo i-christian church inezalo nama-baptist nama-methodist ne-presbyterian wonke anezombusazi zawo ezehlukene manje ayasuka kulokho ngoba ehlukene nebo lalingeke likwenze ngaphambilini azofanela kwenze manje nebo lesi yisikhathi sokuhlangana futhi manje wonke akubeka ndawonye futhi ayakuhlanganisa phezulu futhi abone ukuthi aphuma nani Hey, kufana nokubhaka ulovu wesinkwa enyameni yehashi nenkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkunkun ndawonye bese bephonsa amanye abazihamba nabolile nezinto ndawonye bese ubona ukuthi uphuma nani impela ngifuni nayigubi kwako qhaba umnumzane leyo ndlela benza ngayo yabo bachacha abantu abakholwa ukuthi uJesu wayenganekani ibandla likholwa ukuthi uJesu wayenganekani omunye abanye ukholwa ukuthi wayengumprofeti omunye uthi izinsuku zezimangaliso swele dlule omunye wathi ingahle ibekhona into enjalo nakho konke lokhu ndawonye nebhayibheli lathi kungahamba ababili bengavumelananga na yabo manje lolo hlobo lobunye abanalo nokuba nofana uJesu ocebile omkhulu ukumbeka phezu kwawo futhi lapho unomfanekiso kuze isilo khona impela nje ibhayibheli elikushoyo manje banomfundiso oluthele inhloko yabo awu siyabona isikhathi sokuhlangana yinto efanayo manje ukukhobanisi nakho konke kuhlangana ndawonye ezweni nasebandleni nokunye nokunye kuhlangana ndawonye bhekisisana imvelo oh hey imvelo uma nje nizobhekisisa imvelo yenza into efanayo imvelo eyikhalilende likankulunkulu lezibonakalizo benikwazi lokho na uJesu wabatshela ukuba babhekisise imvelo ulwandle luyobona uduma niyabo futhi kuyoba nezinto ezehlukene nokuzamazama komhlaba okuningi kuzindawo ngezindawo umbango kaze lonke izibonakaliso ezulwini isibonakaliso emhlabeni ndawo zonke kuyoba nezibonakaliso lezi sikhathi ezizayo bhekisisana amafu ngaphambi kokuba amafu akhuphule isiphepho semvula niyazi ukuthi kwenziwa kanjani na amafu amancane amaningana ahlangane enze ifelilodwa elikhulu awu leli linesixukwana somoya olivunguzisa ngelelinye linesixukwana esincane somoya olivunguzisa futhi wonke avunguza ndawonye bese ke heba nesivunguvungu nebo ayahlangana ngaphambi kokuba abe lesiphepho afanele bekusisana amadada namahashi ahlangana ndawonye ngaphambi kokuba suke ezweni lawo nebo ahlangana ndawonye ngawubona indiza esuka kulesi siziba eya kuleso siziba esuka lapha eya laphaya wonke eqoqana ndawonye ahlangana ilungela kusuka kwawo niyabo njeku leyo imvelo futhi uNkulunkulu wadala imvelo futhi imvelo oyisebenza ngesu likaNkulunkulu ngumthetho umthetho kaNkulunkulu ongalotshiwe ukuthi imvelo oyisebenza ngomthetho wakhe njenganje ukukhuluma nje enkonzweni yomngcwabo ngamanzi esihlahla ehlela ethuneni phansi kugcinelwe kwempande esihlahla ukulala lapho kuze kube ukuvuka into esahlobo ngomthetho kaNkulunkulu akukho buhlakali obungenza lawo manje sihlahla ehlele lapho ubungeke omunye wakhipha ubungeke wasenge wakhipha ayikho indlela yokukwenza kunoma yibuphi ubungcono kunoma uNkulunkulu ayenza noNkulunkulu unendlela iphelele ngakho uma iqabunga liwohloka khona ke uthumela amanzi sihlahla ehlele ethubeni bese wafihla njengoba uJoba athi ngifihle endaweni yabafileyo kuze kwedlule ulaka lwakho Niyabo, ehlela lapho ngoba ngumthetho wemvelo. Ngaphambi kwezithwathwa, bukana makabunga manje kuqala kuwo. Ngani na? Ngumthetho wemvelo. Amadada ayobuthana wonke bese ebuthana zonke zomholi phakathi lapho ayokwazi ngandlela thize angazi ukuthi akwenza kanjani kodwa ayazi ukuthi lelo dada eliqude elincane lithize lingumholi nalowo mfo omncane wonke ayobuthana bese ebuthana lizungeze ngqo bese ekhuphukela ngqo emoyeni futhi liyo aligaze lisuke kulesa siziba manje kodwa liyohamba nje liqonde ngqo eluzwana noma eTexas ngokuhamba kwalo liye ensimini yerayisi niyabo ngaphambi kokuba aye kundizeni kwawo ukuba ashiye ikhaya lawo lapho kade ezalwe khona ngalowo nyaka ahlangana ndawonye amen nakho lapho khona Chana zonke zomholi wawo. Ngakhathaza yakho ukuthi ngomuntu akamazi umholi wakhe yeyomnumzane bayobuthana bazungeze ihlelo bayobuthana bazungeze umbishopi noma umuntu kodwa bayikubuthana bazungeze umholi umoya ongcwele ezwini yabo bathi oh awu ngisaba ukuthi ngizothi ukuba ngohuhlanye ngisaba ukuthi ngizochezukela onyaweni olungafanele oh nako labo khona ukuba ke ithethe elincane lathi angiyithali nje indlela ligcina ngayo izimpilo zalo ngikhona ukuthi ngizolandela ngiyobe iqaqeba lamakhaza ufe ngiyobanjwa phezulu lapho uma ningahambisani nokundiza njengoba lihamba lizihlanganisa lona okuqobo ndawonye nemvelo yenza lokho amahansi lizihlanganisa wona uqobo ndawonye libuthane wona uqobo azungeze umholi wawo yenza into efanayo senake nazi iqaphele izinyosi zihamba iqulu na izinyosi ziyozihlanganisa zona uqobo ndawonye ngaphambi kokuba zihambe zibe iqulu zizungeze ngqo unomthebe wazo kunjalo futhi labo yakhona zisuka ziye nazo yebo zenza na zihlangana ngaphambi kokuhamba iqulu impela yonke ivelo inhlanzi izihlanganisa ndawonye ngaphambi kokuba kuhambe into yasehlobo ziphumela lwandlekazi ungazijola lezi ezinkulu esizibiza ngokuthi ihondlwana inhlanzi isalmon umaze enyukela lapho ngaphambi kwalokho kuhamba kungene uyozibona ngamashumi ezinkulungwane phandle kulolo lwandle ziza zizungeza amanzi kasawoti kodwa empeleni zizinhlanzi zamaza fresh futhi nazi ziza zenyukela ngqo kulawo maza fresh ukuba zenyukele inkathi yokuzalela zenyukele lapho futhi zizalele cishe njalo eminyakeni emine bese zifa emva nje kokuzalela futhi ziyazi ukuthi ziya lapho kuyokufa futhi ubungeza imise ngalutho ziyokweqa abalanda ezinhlanzi indayo yonke enye into zinyukele lapho zazi ukuthi ziya kufeni kwazo kodwa umthetho wamvele uyazenza zazi ukuthi zinyukele lapho futhi zizalela emgodini bese zifa nabantwana bayaphuma futhi into ethize ibahlanganisa ndawonye ke futhi baphumela olwandlekazini ngokuhlangana kumthetho ngeke nje wawehlule umthetho kaNkulunkulu izizwe ziyahlakazeka ngokuba isikhathi manje sisibonayo ukuthi zifanele zenze lokhu sisekuqhubekeni kokuphazamiseka kukazwelonke Sibona izizwe zihlakaza ubudlelwane unyaka ngonyaka sithola lesi sizwe sigwinywa ebukhomanisini lesi sigwinywa ebukhomanisini futhi khona ke lapha esizweni sakuditha uqobo senziwe ikhekeba lezinyozi nobukhomanisi futhi buzophatha yabo buzokwenza ayikho indlela yokubumisa ngani la isizathu ezifanayo wawungeke umise uthithi uzingazo abantu wayenqaba uNkulunkulu nezwi lakhe yebo umzane ngakho bazokwenza futhi siyakubona ngokuqhubeka mina ngokujelekile ngithatha amahora wathi awabe mabili sengivele cishe sengibe nemizuzu engamashumi amathathu khona manje yabo kodwa ukungenisa konke lokhu ngiyaphusha nje kutelisheni umanifi ekhaya qaphelani bahlangana khona manje wena uthi mfoti Branham ngabe lokho yiqiniso na beza empini yaseyamagadoni khona impela bayokwenza yabo futhi bahlanganela lokho khona manje yingakho sinenhlangano yezizwe i-UN naye yonke into esinayo izwe lasetshonalanga lihlangana ngokumelana nezwe lasempumalanga ubukhomanisi nokunye kanjalo konke kuhlangana ndawonye amabandla ahlangana ndawonye yonke into ibonakala ihlangana ihlangana bezihlanganisa bona okuqobo ndawonye siyakubona lokho futhi ngenkathi konke lokhu kuhlangana kwesizwe lezi zibonakaliso izibonakaliso zikazwelonke siyabona phandle lapha ezweni kuzamazamo omhlaba okuningi kwezindawo ngezindawo izinto ezihlukene zihlangana zihlanganisa izwe ndawonye zihlanganisa abantu ndawonye wonke amabandla ndawonye zonke lezi zinto futhi ngenkathi konke lokhu kuhlangana kuqhubeka kukhona okunye ukuhlangana okuqhubekayo amen yilokho engikufuna ukuyikhombisa khona manje uNkulunkulu uhlanganisa umlobokazi wakhe uyahlangana kusuka empumalanga nentshonalanga nenyakatho neningizimu kunesikhathi sokuhlangana futhi leso sikhona manje kuhlanganele ini na uhlwitho amen uNkulunkulu uyakulungiselele yebo mnumzane hlangana uhlangana nani na nezwi ngokuba kodlula konke amazulu nomhlaba kodwa izini yami alisoze ledlula uzihlanganisa noqobo noisho kanje inkosi kungakhathaleki ukuthi noma yiliphi ihlelo kumbe noma yimubo omuye umuntu uthini uzihlanganisa yena uqobo uyalungiselela ngani na ungumlobokazi kunjalo futhi uzihlanganisa yena uqobo nomyeni wakhe nebo nomyeni uyizwi ekuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayengunkulunkulu ulizwi wayengunkulunkulu ulizwi waba yinyama futhi waka phakathi kwethu nebandla nomlobokazi nezwi kuba kunye kakhulu kuze kuthi lona impela izwi qobo lwalo lisebenza umsebenzi womyeni amen niyakubona na ukuhlangana akusesikho ukuthi joyine ibandla akusesikho kwalokhu kodwa balekelani yonke into futhi liboshele kujesu kristu nabo isikhathi sokuhlangana unkulunkulu ehlanganisa umlobokazi wakhe ndawonye elibuyisa impela nje ehlanganisa amazwi ezithembiso sakhe kwabasethesalonika besibili isahluko sesibili kuthi lesi sahluko sesihlanu sithi abangcwele abaleleyo thini nomhlabathi bayovuka bese kuthi-ke thina siyohlangana nabo abaphilayo nalabo kade efile siyohlangana ngaphambi kokuba ngisho senyukele lapho ngoba umlobokazi uyoba ngokupheleleyo uma efika lapho labo ophilayo uzihlanganisa bona oqobo lezwi nalabo asebevele behambile benza lokho futhi konke kuhlangana ndawonye kwenza okukhulu ukuhlanganiswa kukodwa kokuhlangana ngaphambi kokwenyukela labo amen umkhomanisi buzovuka lezi ezinye izinto izovuka nebandla lizozihlanganisa lolo qobo phandle ngaleya ngenkathi labo nezizwe phandle lapho ngomkhandi wamabandla omhlaba nomlobokazi izozihlanganisa yelo qobo phansi kwezwi likaNkulunkulu ukuzenza lokho uNkulunkulu uthumele phansi ibonisa sasezulwini nezinto ezifakazisa ebandleni njengoba izokwenza esizweni amen uNkulunkulu isikhathi sokuhlangana yebo mnumzane hey manje khumbulani manje kunokuhlangana kwezwi libuye lihlangana futhi libuyisa ukukholwa okwanikela kwaba kanye kwabangcwele kubuyisa ukuthi lokhu bekungenziwa kuphela ngalosuku isikhathi kuphela obekungenziwa ngaso sikhona manje akungaze kuhlasele noma kuyiphi enye indawo baphambukela ekuzitikeli kwamahlelo kodwa manje kusesikho kokuzitika kwamahlelo ngoba yisikhathi sokuhlangana kwabesilisa nabesifazane baza zonke izinhlanga yonke imibala yonke inkolo yonke into phansi kukakristu ngumbhaphathizo kamoya ongcwele futhi kubuyele ezwini isikhathi sokuhlangana kwebandla hey kuhlanganisa wonke amazwe abehlakazekile konke phesheya ngalezi zinhlangano selokhu kwasukela enayisi eRoma ngenkathi behlele ibandla lokuqala futhi bahlele uLuda bahlele uWest bahlele wonke amanye amabandla futhi yenza lokho athi ngeke ukuba azithathele izivumo kholo kwase kuthi-ke ngenkathi uNkulunkulu ethumele enye into ethize babengena kuyemukela ngakho-ke kwakungenakwenzeka kwaze kwaba manje futhi uNkulunkulu wethembise ngezinsuku zokugcina ukuthi ukukholwa kwawubaba kuyobuyisela kumlobokazi futhi ukuthi bayoba ngale ndlela futhi bekungeke ngesinye isikhathi kodwa lesi sikhathi lukani ukuthi sibonelo sini ezivele ezulwini njengethike umlilo ilenga phakathi kwethu nangezibonakaliso nezimanga zenkosi ujesu kristu futhi ngenkathi ikhuluma kithi akwehluleki neze ukuba ngokupheleleyo ekuchashazini amen manje ke siyabona lapho esimi khona isikhathi sokuhlangana Sibona izizwe zihlangana, sibona izwe lihlangana, sibona ubukhomanisi buhlangana, sibona amabandla ehlangana, futhi sibona uNkulunkulu ezihlanganisa yena ukuqeba lomlobokazi wakhe, aze yena nebandla abe yini efanayo. Haleluya! Njenge sivivane lapho kunjalo, bezihlanganisa ndawonye, uNkulunkulu ehlanganise. Ngana, akukaze ngaphambili kusukela onyakeni webandla lasekuqaleni, ike insika yomlilo ibe phakathi kwabantu, akukaze ngaphambili kusukela onyakeni webandla lasekuqaleni, bake babone into esizibonayo namhlanje. Futhi lokhu kwenziwa kwenzeka ngenkathi uNkulunkulu ethumele izimpawu ezisikhombisa, futhi usinika isibonakaliso ngakho, futhi wathumela izingelosi ezisikhombisa zehle ziphuma ezulwini, futhi kufikela kubuyisela lolozi elihlakazekile kuwamahlelo, futhi kukuwophela emuva ezwini likaNkulunkulu, futhi ukwehlisa umoya wakho ongcwele. UJesu wathi, uma nihlala kimi nezwi lami likini, khona-ke celani likuthandayo kuyokwenziwa kini, ukuhlanganisa umlobokazi emuva nezwi obunguNkulunkulu. Ibandla nezwi, hhayi ibandla nesivumokholo, ibandla nezwi, umlobokazi nezwi behlanganiswe ndawonye. Oh hey, ini ukubuyisela emuva yini na? Ukukholwa kwababa bePentecost basekuqaleni, yabo okwakukade kuhlakazekile ngeqembu likaLuther. Hayi uLuther uqobo lwakhe, hayi uLuther, hayi uWesley, hayi labo basungula abakhulu. Kodwa emva kokuhamba kwabo, kwaba le bandla elivuswayo, futhi ba abakwenza ngalokho ngaleyo nkathi, benza inhlangano yabo, bemukela izivumo kholo nokunye lokunye, futhi basuka bahamba, futhi babukela mhla manje bangene kulowo mkhandlo wamabandla omhlaba. Manje niyabo, kodwa ngezinsuku zokugcina niyabo, sibona izinto zenzeka manje okungakaze kwenzeke ngaphambilini niyabo, yisibona izo sikaNkulunkulu, nakho konke lokhu kuhlangana kuyisibonisa esikhathi. Manje sifuna ukubuka kulokho ngokucophelela, futhi siqiniseke ngempela ukuthi siyakuthola. Sishiya bashiya izwi leqiniso ngamahlelo, ukwamukela izivumo kholo nemibono emadoda ahlukele esikhundleni sokuthatha izwi. Isambulo seshumi sathi, umlezo engolosi yesikhombisa. Manje khumbulani, lokho kusemacilongweni ayisikhombisa ngqo, futhi kunezingelosi eziyisikhombisa ezibetha amacilongo ayisikhombisa. Yilokho esiza kukho ngokulandelayo. Kodwa khumbulani lapho, impela uqobo kwathi okwengelosi, hayi icilongo lengelosi yesikhombisa, kodwa umlayezo wengelosi yesikhombisa. Niyabo, hayi ingelosi yecilongo, ingelosi yomlayezo. Yabo, ingelosi yabetha icilongo kuphela, leyo ngelosi yesikhombisa, ingelosi yecilongo. Kodwa lokhu ukuthi ngezinsuku zomlayezo ingelosi yesikhombisa, niyabo, lapho umlayezo wayo usuphelile, niyabo, lowo ngumlayezo wonyaka webandla. Kulesi sikhathi manje-ke iyo umlayezo, hhayi icilongo nemfihlakalo kaNkulunkulu elotshwe ezwini isiyakube ifeziwe. Manje bukani ukuthi sukulona esiphila kulo, bukani lezi zimpawu ukuthi lokho kwalidweba kanjani lelo zika uNkulunkulu elihlakazekile, ukuthi yini uLuther nabo bonke abanye, ukuthi labo baguqula kakhulu abaphumayo kobuya ngqo, futhi kwakukhombisa ebhebhelini lapho abayoba khona wonke omunye endaweni yakhe ngqo, ukuthi uyokwenzani nokuthi kuyokwenzekani ebandleni, ukuthi uyokwenzani nokuthi kuyokwenzekani ebandleni, zonke lezi zinto wazi shiya. Bese kuthi-ke ngosuku lokugcina lapho esasingazi lutho ngakho, wasitshela kungakenzeki ngento ethize yenzeka, futhi ngisho nasephephandabeni nezinto kwakuxosha, futhi kuza kwehla ngqo, futhi kuya kwembula, futhi kubophele izifihlalo ndawonye. Amen mfowethu, lokho kungokuhle kakhulu kimi, lokho kimi kushayisa umugqa izwi. Akukhathali ukuthi noma ngiyakukhathalela ukushiwo ngabantu akucabangayo kunjalo, kodwa kimi kuyiqiniso, ngiyakukholwa lokho. Njengezazi ziza zehla zivele eBhabhiloni zadazuluka, uphi lowo zele inkosi yabajuda na? Usemhlabeni khona manje, sifanele simthole kunjalo. Futhi ngikholwa ukuthi usondele kakhulu ekufikeni ngangokuthi ngingathi bheka umyeni yeza, ngizwa ukumemeza kwaphakathi lobusuku. Amen, sisesikhathini sokuphela ngqo. Oh hey, ihora siphila kulo. Qaphelani yabo, usuku olunjepho isikhathi esinje esiphilayo, le mfihlakalo enkulu kaNkulunkulu ifezwe, ingeniswa kuNkulunkulu ikhombisa ukuthi kuyini, ukuthi lezi zimfundiso ezincane zigqamileyo zikanjani. Kwase kunyamalala, wayesemenza lokhu, nomunye umuntu wamenza lokhu, nomunye umuntu wamenza lokho. kodwa ingelosi yenkosi iyeza yehla yase yenyusa zonke izimfundiso zabo ezigqamileyo yase inyomula lelo qiniso kukho futhi yalethula futhi nando liphelele nje ngakho konke ayikho enye indlela obungayihamba nando yilokho ayikho yabo inzalo yenyokela obuqili zonke lezi zinto ezehlukene obekuyimfihlakalo kakhulu phakathi kwabantu yabo kuyini na wayene lezi zisibonakaliswa kukuphi na ukuhlangana wathini kumalaki wesine na uyobuyisela abuyisele kukukholwa kwepentekoste kwasekuqaleni kubuyele kubantu nomlayezo ofanayo wepentekoste isibonakaliso sepentekoste esifanayo ubufakazi obubonakalayo bepentekoste obufanayo unkulunkulu ofanayo amandla afanayo ukufundisa okufanayo yonke into ncamashi nesiqinisekiso sansika umlilo efanayo eyashaya phansi uphawula esedleleni ehlele edamaseku ephakathi kwethu namhlanje yenza izinto ezifanayo azenza ngalolo suku ihlanganisa sibona izizwe zihlangana sibona izwe lihlangana sibona amabandla ehlangana sibona umntobakazi ehlangana ehlangana nezwe ngani na izwe likankulunkulu uNkulunkulu futhi njengoba izwe njengomyeni eyizwe nomlobokazi engumuzi wezwe bahlangane kuhlanganeni bahlangana njengomshado nebo balungiselela umshado futhi babamunye izwi liba nguwe wena uba yizwi uJesu wathi ngalolo suku niyakukwazi konke ubaba yikho ngiyikho futhi konke ngiyikho niyikho nakho konke niyikho ngiyikho ngalolo suku niyakukwazi ukuthi ngikubaba ubaba ukimi ngikini nani nikimi ngiyabonga lolo suku sukulule na lolo suku sithole izifihlakalo ezinkulu ezifihliwe zikankulunkulu zembulo oh ngikuthanda kanjani lokho Oh, bekuzisani ukuthi isayense nezi kwakungaqhathaniseki kanjani njengoba benza namhlanje babengena kukwenza ngaphambilini kumanje nje lapho bengakwenza khona Qaphelani wathi izibonakaliso zasezulwini izibonakaliso zasezulwini isayense nezibonakaliso zikazwelonke manje banezibonakaliso ezinkulu ziphakaphakene namhlanje banosomkhathi nayo yonke into kodwa benzani labo somkhathi esayenseni yezwe na ibalethela okwesaba bazi ukuthi izikalisini abangathumela phezulu into ethize enjalo futhi nje iqathazela amabhomu futhi asisayi kubabikho niyabo manje leso yizibonakalisa abanazo ukubonakala okusabisayo ezulwini niyabo banazo imicibishelo amamizayili nama-athomi nayonke into zonke izinhlobo zezibonakaliso niyabona lapho abasayina khona lesi sivumelane ngolunye usuku ukuthi babengasayi kuqhumisa amanye amabhomi phandle ngaleya kodwa manje bahamba ngaphansi kwamanzi futhi phansi emhlabathini bewahlola nje ngokufanayo niyabo basayile isivumelwane ngeke sakwenza lokhu uma nithi ningeke nakwenza kodwa sizobuyela emuva ngale khaya futhi sikwenze ngale ndlela sisazi ukuthi nenza ngendlela efanayo laphaya niyabo akukho nje akukho kuthembana phakathi kwabo akukho lutho niyabo futhi wonke umuntu wesaba omunye lezo isibonakaliso esisabisayo isayense nomuntu nezizwe uveze isibonakaliso sisabisayo ziphakaphakeni kunjalo impela manje besabana futhi kade kunesibonakaliso sasezulwini esinikezwa niyabo manje banesibonakaliso ezulwini futhi isibonakaliso esisabisayo indoda kusomkhathi ingahle ibe nomcibishelo imizali ne-athom futhi ingaqathaza futhi ibhubhize sonke isizwe yenyuke ngozomkhathi futhi ime phandle labo akukho lutho ukubavimbela ekukwenzeni impela bangakwenza ba noma ngasiphi isikhathi abafuna ukukwenza ngaso bangalilethe othulini uma bebefuna ukukwenza kodwa emizuzwini eyishumi nanhlanu kusukela manje futhi okungenziwa ngoyedwa omunye ngaleyo ndlela naye ngakho niyabona ukuthi banesibonakaliso kodwa lolo hlobo lesibonakaliso lubenze besabe bahlangana ndawonye behlanganisa amandla abo izizwe ezikhululekile bahlanganisa amandla alo ubukhomanisi buhlanganisa amandla abo nerashiya wonke umuntu kodwa umunye usaba umunye yabo lisibonakaliso esisabisayo kunjalo lezo yizibonakaliso zikaze lonke lezinto kodwa ibandla lemukela isibonakaliso sasezulwini usomkhathi amen uJesu Kristu ngesimo sensika yomlilo ayeyiyo etestamenteni elidala ayeyiyo ngenkathi ehlangane noSawule endleleni ebheke ezansi lapho eDamaseko uJesu ofanayo namhlanje lapha futhi yenzani na ngabe iletha kwesabana iletha uthando okuhlanganisa umunye nomunye amen ukuzwe lana iletha uthando loNkulunkulu oh isihlanganisa futhi siletha umzimba kaKristu ebunyeni njengomlobokazi yiloke kwenzayo manje lokhu kuhlanganiswa kukhulu uNkulunkulu a bazihlanganisa bona uqobo iqembe elilodwa lapha ukulwa nelinye iqembe elilodwa ngapha ukulwa nelinye lapha ibandla limiphakathi kwawo bezisana ukuthi kwenzekani liyohlangana nawo kunjalo impela kodwa manje sithola ukuthi lokho kuletha kwesaba nezingxaki kodwa ibandla umlobokazi lihlanganiswa nguNkulunkulu oyedwa phansi kukamoya owodwa umoya kaNkulunkulu ekuhlanganisweni kukaNkulunkulu okungcwele okukodwa ukuba kube ngumlobokazi oyedwa ongcwele kuNkulunkulu kunjalo konke kanye kanye ubuye bomzimba umzimba ulinde njengomlobokazi njengoba kungumlobokazi njengoba sizibiza ngomlobokazi senzele isikhathi sokuhlangana somlobokazi ibandla liza kanjalo ndawonye kufanele kudala uthando nje phakathi kwethu ngakokuthi kungaba lukhulu kuba siqhelelane omunye nomunye kunjalo nje si awudingi ukuba uncenge abantu ukuba bakhuleke awudingi ukuba ubancenge bakhonze uNkulunkulu awudingi ukuba ubancenge benze okulungileyo bathandana nje kakhulu naye kuze kungabibiko lutho olunye ucabangani ngentombazanyana intombi encane enhle ngempela ezoshadana nensizwa ethize ebukekayo ethandana nayo kakhulu sakuhlanga nje usho lukhulu kuye kule mpilo yokuqobo futhi iyazi khona manjalo ukuthi bazoshada lapho lolo suku lomshado lusondele lo mfo omncane ngiyanitshela ngakho konke iyahamba-hamba niyabo nje yenza yonke into eyilungele izinikela ngokuphelele kuye kunjalo yonke into ethokozisayo yilokho nje efuna kukwenza hawu leyo kufanele kube indlela yebandla namhlanje ukuthi ukuphila kwethu kufanele kufihle kakhulu uNkulunkulu noKristu kuvalelwe lapho ngophawu ngomoya ongcwele into ede ngiyishumela kini lapha ngokunitshela ngalezi zibonakaliso nezinto ezehlukene zenzeka anginaso isikhathi eside sokukwenza manje ngizokwenza komunye umlezi inkosi ithanda kodwa kunento eyodwa encane esasilele namanje ebandleni futhi siyayifuna leyo ukufika kuleyo futhi sisempetsheni wayo ngomanje niyabo sifuna ukufika kulokho uma ufanele ukwenze uma ungakwenzi lokho kuphela nje ufanele ukwenze ngokuba bukani isikhathi sokuhlangana siseduze ngokuba uNkulunkulu uhlanganisa ibandla ukuba libe uhlitsho ukuba liye emshadweni ukuhlanganiswa kukhulu lapho uNkulunkulu nomuntu bayohlangana iphakade lapho izidalwa zesikhathi zihlangana nezaphakade kwake kwenziwe isimeli sendoda lomuntu emhlabeni futhi yafanele inikele ngokuphila kwayo kuletha amandla ukuhlanganisa abanye abantu nalamandla afanayo kwenzela umlobokazi kaJesu Kristu futhi manje ibandla lizihlanganisa lonoqobo emzimbeni kaKristu lizithola lonoqobo likhululekile lizinqumile kuzo zonke izibopho ezincane lizilungiselela lihlangana ukuhlanganiswa phakathi kwabo oh uthando ujabule nomoya ongcwele maphakathi kwabo oh hey isikhathi sinjepho njengoba sibona amadada elungiselela sibona amahansi elungiselela sibona isilo izinyosi zilungiselela sibona amafu elungiselela imvula sibona yonke into ukuthi izihlanganisa kanjani noqobo ndawonge yenze lokufuqa kwayo kukhulu sibona inhlangano yezizwe yezizwe zindawonge zizihlanganisa zona uqobo nobukhomanisi sibona zona zizihlanganisa ngabe ezweni lasetshonalanga sibona ibandla lizihlanganisa lona uqobo ndawonge wonke lanamanye ngakho akuna kwenzeka ukuqoba sikho sikhathi ebesingaba ngalendlela bekungeke kwaba ngalendlela eminyakeni engamashumi amabili edlule bekungeke kwaba ngalendlela bekungeke kwaba ngalendlela eminyakeni eyishumi edlule uzoba kanje khona manje yabo ngoba lezi zimfundiso ziqamileyo nezinto kwakungakafiki kuleyo ndawo manje phaphama zithikithi ukukhulu kusheshe futhi buka phande lapho esikhona siuphi na njengalezo zazi sisemqeni ngoye nezwi lakhe nokukhanya kwenkozi kukhanya phezu kwendlela yethu yezinyawo udumo malibe kuNkulunkulu kweliphezulu futhi udumo malube kuNkulunkulu asinika uJesu Kristu esimthandayo futhi asilethe kulendawo futhi njengoba singabantu bakhe sithengwe ngenani legazi lakhe. Oh hey, uma isikhathi sokuhlangana sifika, sibhekile njengoba sihlangana nomunye lomunye ezibophweni zomoya wakhe. Ungaba ngumoya wakhe na? Impela, ungumoya wakhe. Kungani kuyiwe na? Uyizwi lakhe. Futhi lowo ngumoya wezwi. Futhi uma lowo moya wesithembiso ufikela phezulu kwakho, futhi uqinisekisa, futhi uzibonisa wona uqobo ukukhona lapha, ngabe ungumoya ofanayo na? Wawuyilowo wawukunoMose ehlane, wawuyilowo wawuphezu kukaJesu Kristu, uyilowo ohlangane noSawule esendleleni yakhe ebheke eDamaseko, uyele izolo namuhla laphakade, futhi wenze into efanayo. Futhi sibone izizwe ndawonye, sibone ibandla lihlangana ngamakhanda, sibone ubukhomanisi bundawonye, sibone izimfundiso ezigqamile zihlangana, sibone zonke lezi zinto, futhi manje sibone umuntu obakaze ihlangana nezwi. Oh hey, isikhathi abangcwele bayovuka ngaso ukuba bahlangane nalabo abaphilayo, ukuba bahambe futhi bahlangane noJesu Kristu iphakade. Kwangathi uNkulunkulu ngasiza wonke umuntu kuba sihlangane noKristu kulobu busuku, sizonikela yonke into yethu esiyiyo, yonke into esinayo, wonke umphefumulo wethu, umzimba nomqondo kuJesu Kristu, futhi sibheke isikhathi salokho kuhlangana. Lapho icilongo likaNkulunkulu liyokhala nesikhathi asisayi kuba bikho, nokubusa kusephakade kubalele futhi kukuhle, lapho bafile kuKristu beyavuka futhi babuthane ngayo ngakolunye ukungaleya nomlobokazi ophilayo ukuba sihlwithe ndawonye. Bukani ukuhlangana, uNkulunkulu ehlanganisa ibandla nezwi lakhe, izwi nebandla, ukuthi bobabili babangabafanayo. Shona lokhu futhi kuzokwenzeka, yenza lokhu futhi kuzokwenzeka. Yikho lokhu lona yimi phambi kwakho, lona yimi ngikufakazisa, lona yimi nginawe. Kulungile, siyathola ukuthi manje isikhathi siyafika lapho icilongo likhala khona. Labo abangcwele abalele emuva lapho bangephelelizwe ngaphandle kwethu, bathembele kithi amaHebheri 11, futhi uma sebehlangana bahlangana nabaphilayo. Ibandla lihlangana nezwi, khona ke ibandla nezwi kuhlangana ndawonye kuba ngokukodwa. Abangcwele abafileyo nabangcwele abaphilayo behlangana ndawonye kuba babe munye, futhi bonke behamba ndawonye kuhlangana noKristu ngaleya benzela isidlo sakusihla somshado wewundlu. Isikhathi sokuhlangana nesibonakaliso siyandiza ndawo zonke. Izibonakaliso zisezizweni, izibonakaliso zisebukhomanisini, izibonakaliso ezweni lasentshonalanga, izibonakaliso emkhandleni obabandla. Lesibonakaliso silapho kulobu busuku phansi kwesikhundla sikaMoyongcwele, nezwi likaNkulunkulu lisiqinisa futhi lisenza sibe yiqiniso. Amen. Isikhathi sokuhlangana, isibonakaliso sesikhathi sokuhlangana, asikhothisa ukhanda ethu. Nkosi Jesu, njengoba inhliziyo yami empofu igxuma ngenjabulo, njengoba ngibone izenzeko ngami indoda ephakathi nendima empilo, kodwa nokho izenzeko ngami ngibona wena ufika kulesi sizukulwane ukuba ngiphile futhi ngime lapha, futhi ngibone lapho lelo cilongo likhala, ongcolileyo ungcolile njalo, olungileyo ulungile njalo, ongcwele ungcwele njalo. Oh Nkosi uNkulunkulu, nokucabanga ngathi simi ngesikhashanyana ukuphazima kweso lapho izwe lingayikwazi ukuthi kwenzekani, kodwa khona kanjalo niyobona kubonakala phambi kwenu abathandekayo belo sebashona, usenze ukuyohlangana nani futhi. Futhi siyoguqula ngesikhashanyana ngokuphazima kweso, futhi sihlwithe kanye kanye ukuba sihlangabeze inkosi yethu emoyeni, bese ke sihlangana nayo ukuba sibe lapho kuze kube phakade, futhi ukuba singaphinde siphume ebukhweleni bakhe futhi. Kuyinto enkulu kanje pho namhlanje Nkosi, ukwazi ukuthi manje sihlanganiswe njengomoya wodwa, umoya wodwa, umoya ongcwele unezwe kulibambeni kwawo ngqi ungena kithi. Futhi kuyinto enkulu kangaka pho inhlanhla enje pho ukuba sinqume sikhululeke kulo lonke izwe ukuba sizihlanganise thina uqobo kuJesu Kristu. Nokucabanga ukuthi zikuyumbe ngesimo somzimba nomzimba njengomzimba wakho oqobo khazimulayo siyohlala phansi tefulene sidlweni sakusihlwa somshado futhi lapho sihlanganise futhi sishadise emshadweni kuye ukuba siphile njengomlobokazi nomyeni zonke izikhathi esizayo ephakadeni elingapheliyo Nkosi uNkulunkulu kwangathi lona nje kungebe ngumcabango oyinganekwane kubantu kodwa kwangathi kungaba yikho ngempela nje kuze kuthi ukulamba kunjalo nokoma kuzohlala kubantu ukuthi bazo befunde amaphephandaba abo bebheka phezulu belalela umsakazo lezindaba futhi bebone ukuthi izikhathi sokuhlangana izibonakaliso ziyabani banika Nkosi uNkulunkulu njengoba sikhulume ngabe sifazane abayokwenza ngezinsuku zokugcina ukuthi ibandla liyo kwenzani ngokulele kokugcina nalokho eminyaka ebandla iyobe yikho nokuthi izimpawu ziyoba yini zonke lezi zinye izinto futhi siyabona njengoba kwakunjalo emihleni kaNowa siyabona njengoba kwakunjalo emihleni yaseSodoma neLoti ngenkathi ngelosi kaNkulunkulu izazisa yona uqobe enyameni yomuntu edla inyama yenkomazi futhi ephuza ubizo oluvela enkomazini futhi idla isinkwa futhi yama apho futhi yayikwazi ukusho kwakwenzeka emva kwayo noJesu wathi into efanayo iyokwenzeka ikufikele kwendodana yomuntu Nkosi uNkulunkulu sizibonile izivivane ukuthi sisakha kanjani phezulu lapho futhi sabona ukuthi sazenezela kanjani lezi zinto kuzo futhi sithola ukuthi sisesikhathini sokuphela silindele itshe legumbi elinhloko Uthume uNkulunkulu siyakhuleka baba ukuthi uzobaphaphamisa abantu ngokusheshsha manje futhi usiqoqele ndawonye ngokuthando lokubesaba uNkulunkulu ngenhlonipho kuJesu Kristu nakomunye nomunye uma bengaba khona abanye lapha kulobusuku ongenalo lelo themba liphumule phakathi kwakho ungasiphakamisa isandla sakho kuNkulunkulu bese uthi Nkosi uNkulunkulu ngihlanganise nawe ngihlanganise nawe uNkulunkulu akubusise mfowethu uNkulunkulu akubusise nawe wena yebo ngihlanganise nawe Nkosi yebo oh hey izizwe ziyahlukana uIsrayeli yaphaphama bukani uIsrayeli lapha ya uhlanganiswe ndawonye uIsrayeli ovela kulo lonke izwe jikelele sebefikele ukuzihlanganisa bona uqobo ukuzihlanganisa bona uqobo futhi manje bayisizwe Bayizizwe sihlangene neflege labo uqobo imali yabo uqobo yimpi yabo uqobo yonke into uma bake babakhona bakhona manje uIsrayeli ehlangene iRoma ihlangene ibandla lihlangene nomlobokazi yahlangana amen nokufika kwalokho kuhlanganiswa kukhulu kuyini na konke kwenyukela kulezo sibonakaliso lezo sibonakaliso singokomkhulu esikhulu uJesu nomlobokazi wakhe behlangana njengoyedwa Baba uNkulunkulu siphe lezi zibusiso ngizicelela laba bantu futhi kwangathi singahlanganiswa kuwe enhlizweni nomoya njengoba bephakamisa izandla zabo befisa lokho Nkosi uNkulunkulu sihlanze futhi usenze sibe ngabakho sibe khona Nkosi yilokho kuphela sikwaziyo nesingakwenza ngokucela bese kuthi ke wena wathi uma sikucelile futhi zakukholwa sifanele sikwamukele ngikubhekile Nkosi ngiyakubonga egameni lika Jesu Kristu amen ngiyamthanda ngiyamthanda ngoba wangithanda qa wange Bega umyeni yeza ngizokumemeza kwaphakathi obusuku siyokwenyuka ngenhlokoma uma sonke sibambelela futhi simhlangabeze siphakaphakeni qaphela ukukhuleka mfowethu funa umunye athathe umkhwele wakho ngokuba usivivini nomhlubuki akayikuyembathe ingubo yomshado kunjalo asilungele lokhu kumemeza kwaphakathi obusuku buza ngehora eningalicabangiyo kuyoba nokumemeza hayi phakathi kwezwe elinga kholwayo kuyoba imfihlo kodwa abakholwayo ababheke lokhu yazibona izikhangezi ziza ngomuqa na niyabona na Yavezana impela nje njengoba yenze sikhathini sokuqala niyabo silapha izibonakaliso ziyeza sibona izibonakaliso zibonakala zokufika kwakhe okubusisiweyo bekani bekani amaqabunga omkhiwane manje abaluhlaza ivangeli lombuso seliye ezizweni zonke futhi siseduze kuphela kungabonwa khona ke ngokujabula kude siyomemezela umlayezo wokubonakala kwakhe okubusisiweyo kunjalo na ho memezelani umlayezo wokubonakala kwakho okubusisiweyo yiloko esifanele sikwenze tshelani wonke umuntu lungiselelani lungelani ukuhlangabezana noNkulunkulu amen ngiyamthanda ho ngiyamthanda kangaka manje asisukumeke izinyawo zethu manje njengoba sivalelisana yilule isandla sakho ngapha bese kuxhalana nomunye umuntu bese nithi size sibonane xhalalani manje size sibonane Sizes bona nezwa wenzika Jesu Sizes bona Kubulani ningahle libele ukubizwa mhlangano wetshelane layo ngahle ube sezinyaweni zakhe uNkulunkulu abinane Sizes bona nefuthi Manje caba ngani nje ngaphambi kokuba sibonane futhi ngaphambi kokuba sibonane ngesonto ekuseni noma ngolwesithathu ebusuku kungahle kube ngukuthi into yokuqala niyazi omunye oselahlekile lona ulahlekile futhi abasekho Oh kucaba ngomnyeni wakho eselahlekile noma umkakhe eselahlekile noma umka John eselahlekile nana nangapha abantwana sebelahlekile konke kwenzekile kwenzekani na khona ke wena ususele Oh ukukhala konjene kulila lapho abalahliwe sebetshelwa ngesimiselo sabo bakhala emadwaleni nasezindabeni njengeIsrayeli ebuyela emzini eThembelini bakhuleka kodwa imikhuleko yabo yasedlulele isikhathi benqaba umlayezo Oh mfowethu ungalogothi kwenze lokho noma ngabe wenzani yimo uyiqhawe embangeleleni yebo mnumzana manje size sibonane sizokwenza leli Hamba ne kamale ka Jesu Jenge sanguya yonke iminago Naize lingo zebuzungeza Wenza nina? Evla nama kamale njele ngomkhule Kamale leku Ole mnandi kanga Temba lo mhlaba no wethaba kwezo kamelele ku ole mnandi kangaka Temba lo mhlaba no wethaba kwezo Asikuthemise amakhanda ethu manje njengoba sihamisha Eka meni liga Jesu sikhothama siwaslale zinyaweni zakhe inkosi makhosi ezulwini twase umqele lapho hambo lwethu seluphelele kuzoba njalo ngolunye usuku okameli ligu Kameleni ku ole mnandi kanga Sizibonane futhi uNkulunkulu abenani Themba lo mhlaba nokwethaba kwezo Kameleni ku ole mnandi kanga nimnandi kanga Themba lo mhlaba nokwethaba kwezo